Antoine, Antoine, was one choir.
Sesama,
Amaphimbo amnandi azwakala kahle eculwa kungelaziginqe. Namhlanje silo Future Ndebele omele iqembu eliza siphakulela ingoma zembube.
Bathi bayesaba abantu. Bathi bayesaba izilwane. Saphilimpisi, saphilasa. Iqembu engicula kulo liqembu okuthiwa amavevane akaphela after iwhite umfolosi esasaziwa ngayo esaqala sicula kuyo sisengwana lapho besifunda khona. Iwhite umfolosi leyi liqembu elaliqalwe ngumbalisi wethu uLucius Ncube odabuka eKhesi. Kwafika isikhathi sokuthi abanye baye ngale nangale belandela imisebenzi nezinye izinto abadinga empilweni. Ngase ngiqhubeka nabafowethu akade besele ngathi iqembu selizoba ngama
Iqembu leli lasungulwa ngumbalisi uNcube esikolo seNgwana ePlumtree. Emva kokubona uFuture labanye bakhe bedliwe kumdlalo wenguqu, basebona ucula kuyinto engcono kulokudlala ibhola. Amalunga aleli qembu wona adabuka nga.
Buya ePlumtree lapho iqembu eladabuka khona Godini endaweni yaseSigodini sizoba namalunga abuya eLupane kunosilinganiso Ndlovu onguyobuya eSigodini sizoba noLucky Moyo obuya ePlumtree noSam Tshelinkosi Nkomo nayo ebuya ePlumtree ngino Emmanuel Mabhayi Ndlovu obuya ePlumtree sizoba noMbonisi Mbila Mhlanga obuya ePlumtree inejaha elithiwa ngumloyisi wampofu nayo obuya ePlumtree bese ngiba nolu nababuya eLupane ababili uEzekiel Mafohla Ncube noMusa wenkosi Chasokela Masekho.
Juliet Hikochias
Juliet Hikochias
How nice
How nice you are.
Leli qembu lithi lanikezwa umdlali la ucula liqembu lesicathamiya elidumileyo eleLady Smith Black Mambazo elasungulwa umuyi uJoseph Shabalala osanda kubhubha.
Hikochias
Julian Hikochias
How nice
you are.
Ukudlula emhlabeni kukababa uJoseph Shabalala kusithintile kakhulu siliqembu lamavevane, kodwa sabuya nathi sajoyina umhlaba wonke senza okuthiwa yikucelebrate impilo yakhe, ngoba kithi wenzile umahluko omkhulu kakhulu. Sifunde ukuthi umuntu angaphila ngomculo ngaphandle kweminye imisebenzi esiyibonayo.
I love you my darling, always I will love you.
Isikhathi silomona bakwethu, phosela ilizwi lokugcina kubalandeli lokuthi bangaxhumana lani njani.
Page lethu eleku-Facebook kulapho esi-active khona kakhulu.
I love you my sister, remember me. I love you my...
Ungasecha amavevane akaphela uzasithola lapho. Kulapho ke engiqinisekileyo ukuthi zonke izinhlelo zethu sijwayele ukuthi sizibeke lapho. Noma sizaba ne-tour, noma sizoyenza i-album, noma sizoba ne-show, sifaka khona lapho ku-Facebook.
Hello brothers and sisters. Hello ladies and gentlemen.
Umculo wesicathamiya abanye bawubiza ngokuthi yimbube. Yomdumo olophawu lesizwe samaNdebele.
Ladies and gentlemen, hello all of you.
Kuba kuhle amaqembu afana lamavevane baqhubele phambili besiphekela wona. Besilabo namhla kuhlelo Woza. Woza Friday. Bemelwe nguFuture Ndebele. Bela sonto emnandikini lonke, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Hello ladies and gentlemen, hello all of you,
hello brothers and sisters, hello ladies
and gentlemen,
hello all of you. Today we say today, hello, hello, today we say to you, hello, hello.
Sanibonani ukuthi yabosi, sanibonani sintombi namatsha, sanibonani nonke bo,
sanibonani ukuthi yabosi, sanibonani
ngelana no,
sanibonani
lebekho,
namhlanje sithini, hello, hello, namhlanje sithini, sanibonani.
nani. Why to follow see? You are the future.
Why to follow see?
Hello, ma.
You are the future. Why to follow see?
Hello, ma.
You are the future.
Why to follow see? You are the future.
Why to follow see?
Hello, ma.
You are the future. Why to follow
see?
You are the future. Our music address. General human concern, family, love, hope, and peace.
Our
music address. General human concern, family,
name it,
love, hope, and peace.
Hello, brothers and sisters. Hello, ladies and gentlemen. Hello, all of you.
Hello, brothers and sisters.
Hello, ladies and gentlemen.
Hello, all of you. Today we say to you, hello,